talaalada COVID-19 ayaa usbuucii dambe u furmay dhammaan saddexdeeda gobol ee Siouxland. Gobolka Nebraska wuxuu qorsheynaysay inuu u ogolaado qof kasta oo 18 sano ama ka weyn in la talaalo laga bilaabo Isniintii Abriil 5-teeda. Gudoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa sheegtay inay dirada sareyso saddex talaalka loo gelin lahaa dhammaan dadka xaq u leh Iowans oo ay ku jiraan kuwa laga tirada badan yahay iyo kuwa sagaalatiga ah. Reynolds wuxuu leeyahay cilmihii barista ku socota CDC waxay muujinaysay in talaalka yahay habka ugu fiican ee laga badbaadiyo kara nafteena iyo dadka kaleba COVID-19. Dadka jira 18 iyo wixii ka weyn waxay xaq u leeyihiin laga bilaabo Isniinta. Reynolds waxay tiri hadda xeerarka talaalka hadda jiray sii socdaan 75% dadka xaqa u leh Iowans ayaa la talaali doonaa horaanta bishii Luulyo. Qof kasta oo South Dakota ah 17 sano iyo wixii ka weyn wuxuu xaq u yeelan doonaa talaalka ka dhan ay COVID-19 laga bilaabo usbuucihii soo socoto. Ku dhawaaqidu waxay yimid timidyada diiwaanahan ay kor u kacday kiisas gobolka oo dhan. Ballanqeedaha la maaro caafimaadka degmada Siouxland wali waxay diyaar u yihiin rugaha talaalka waaweyn talaalada iyo Khamiistii soo socota xarunta Siouxland Expo Center ee magaalada Siouxland. Talaalka P-Visor waxay heli kara dadka degan Iowa ee ka jira 16 iyo wixii ka weyn. Saraakiisha caafimaadka degmada Woodbury waxay ku deeraan 42 kiiso cusub oo ah COVID-19 24 saac lasoo dhaafay. Waxay kula talaaliyaan dadka inay guryadooda la joogaan markii jiraan yihiin iska ilaaliyaan dadka badan oo ay qaataan talaalka marka la heli karo. Heerka tijaabada 14 maalmood ee gobolka Woodbury waa 10.1%. Taasi waa wax yar. Heerka gobolka oo dhan waa 4.6%. Waaxda caafimaadka bulshada ay waxay soo bandhigtay in ka badan 500 kiiso cusub oo ka saabsan cudurka cusub ee coronavirus kamana jirto dhimasho cusub. Waxaa jira 191 bukaan jif oo ah qabaq cudurka fayraska gobolka, iyada 17 laga daweynayo Sioux City 2 cusbitaal.